Malama la mare a weki pe malo le rea tonga toa pe ko au flipa mo tulala mo eongo ongo a tu opre lulu koe ni hongful maa valo e peleri wa afe wa faa. Pe a kapa urewa ko a faa ele iu hoko ia he ahoni. O atu hatala munu ke te koe, mo e ofa ke ke mao ha aho le rei. I he futaimi whaingata a koe ni ke kau fai ongo ongo, o ku mahino e nia e more a ngā ue e tokolahi ko uhipe he kuo more foki, ai poupou ia e pure a ngā ki he fai a ngā ongo ongo. O hange koe ia nai os whakaha atu ki mua, koe pāre tu a pē nia kuo whakaha, pē a ea latu rewa e kautaha ongo ongo ia kui koe staff, ke nau puke puke pē e whatongia ongo ongo ma e kakai. Na iai amanakia e pehe, na alawa o mao hawhainga maaria o e kau ngā ue. Ka koe ni ku whakamahino mai ia he kautaha ongo ongo, koe ni ihi pē, na iai amanakia o pehe, na alawa o mao hawhainga maaria e kau ngā ue koe ia, kua whakamahino mai te naunofo. Ka koe ni e ku whaha mai, koe ni ihi pē, e mao ha nau ngā ue. Kua swamahino mai foki e hanga he kautahania o whakahoko, ai ongo ongo e fiafi. Nei whakaha he tokotaha ia o ona koe e kautaha media koe koe staff. Nane pē e ia koe website koe ia ai News Hub, koe tuuanga koe ia o e studio, pia moe kau ngā ue, o ku keifai e tālanga moe talanoa ki ai. Ka nane pē he e whakakakato he kauwhai o ngongo ai staff, ai ngai whiema o whakao ngongo. Na e hufi e he tui Māori, a kingi tuheitia, ai sentāke he muulerei koe te kohao, Health Centre, o kutu uia i he Miritoni. Koe senta koe ni koe konga ia o whi ngāwe aki ai kulupu te kawa, te kohao. Whataha pia mui potu ngāwe mu uia kui ko te Fatuora, pia mui Pacific Radiology. Na e pehe he pule lahi koe ia o te kohao health, ko Lady Tureiti Moxon. Na e pehe koe senta fo o koe ni ia, koe whaifaitaki anga ia o whi ngāwe aki ai tui Māori, ke o mai ai mo uilerei ki he kakai o e whunua. Ko e sentaan whuka o guawa pe a tā, ki ha taha pe me ha feitu, kene whakao ngā he koen tau mua, ke whakasi isi, ai whakawhai kehe kehe i ko ia, ai tuunga mo uilerei, ai kakai Māori, pe a moe toenga o e whunua. Ku o whakaha mai eni, e taritari e tonga ai whakataha hono ni matolu ko ia a Pacific Island Forum i Aokosi o Tauni. Koe tu o whaa aki eni anu whakalere e tonga e whakatahani, pia koe tauni kono kawe i ngā ona ai Transformative, Resilient, Pacific. Pia koe pehe ke langa hake ai pe ai kakai o e Pasifiki. Nei pehe he sekretari seniare, Henry Puna, o kumahu i ngā upito ai whakataha anga ko eni ki hono puke puke ko ia ai wō ngataha o ngahi motu e Pasifiki. I ene me ana ne lawe ai ki he kawatu ko ia a tonga ki he Pacific Island Forum, i he kuonga koia o e la a kua unga funua. Koe wike makehe ni ki he Otmot Solomone he kua whakahoko ai a e whiri. Koe whiri whakafunua e ni ki he whafufonga ki wharearea. Koe whiri whakafunua fukeni ki he whafufonga ki wharearea. Pea toe whiri whakawahe ki he whafufonga koia ki he wharearea whakaprovincial. Koe anga o e tuu whakapolitikare koia a Solomone o kia e pare e mia ia ai ngahi wahenga pe koe kui koe provinces. I he ngahi tau mai koe, na whaafai ke heke he i ai whiri ia, mo whakamā wahe wahe. O kia ngahi provinces e hiva i Solomone hongafulu aki ai kolomua. Koe ngahi mawhai koe ni ia, au ku ke heke he pe ia ki he mawhai whakafunua o e wharearea. Pe kono wharearea e taha au kia i ai wharearea whakaprovinciola, mo wharearea whakafunua. O kia i pe mui kaukanti te iti e toko wataha ki he whiri koe ni, ai ia o kia i whakakātoa koe kaukanti te iti e tolunge au tolungo fulu maafā, whi auhi ki he sea e ni manoa i wharearea. Nai pehe e tita whai o ngongo e koe a re dio nu sila, o kune o ngo i pe ai maafana ai kakai, mo e veke veke ko ia ki whai mo whakahoko ai whiri. Koe taha foke o ngahi isiu koe u tālanga i lahi Solomone he ngahi ahoni, koe whetongi ko ia he pule a ngā, a e nau whekau aki mo Taiwan, kai awe ia ki Siaina a ena e taku koe kominisi. I kai koe ia pē ka kua whakaawa e Amerika ia hona ofisi embassy i Honiara, pia kua wawe pia mui 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 atu a Australia pia monu usila ki henga hau kufai e Amerika. Koe longoa i loto Solomone ia, ko i kai koe ia ke whai ha whakahaa loto ke ilo he kakai ai ngaue na nau whai, pia mui liriu koe ia ki Siaina. Kua mauha whakaha me University koia Messi, te nau whakahoko e nau toluha nau polokala māko i Singapore i a nau campus for all. Ku osi whakamoonia university ia ki he area pau, pia te nau langa e ki nau tōria ho nau campus. Ke whakahoko me ai a e ako. Nā pē he vice chancellor ia koe o university palo fesa Jan Thomas, koe taha e nia e unu atu ai university ke whakalahi ai ngahi feitu koe oku i ai. Koe tau mua, ke whakakau mai ai... Ke whakakau mai ai kauwako mei tua i he ngahi polokalama ke he kehe ai university. Pia koe whakaamu uia, ke au atu ke he wafe e uaono, ku au ke he toko ni maafe ai toko lahi a kina utolu koe o kaumai ke he polokalama ai Mass University mei tua pule anga. Nga tanga pe o ngongo kukok mai makitato le ako ni whatanga peke mou mauha o le reiko o flipa matulalo, tua fatu.